wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa soo qaban qaabisay munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay ololaha toddobaadka naasnuujinta adduunka oo sanad kasta la xuso bisha agoosto, kaasi oo socon doona muddo toddobaad ah. Qaar ka mid ah martidii lagu casuumay munaasabadda lagu daafurayay ololaha toddobaadka naasnuujinta adduunka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in hooyada ay naaska nuujiso ubadkeeda.
Marka weegan si la sheegay, way xoog saara doonaa hab Ilaahay erraka Mailaray partner ahaan, inay guud ahaan Mailaray hormoon ka shaqeeyana waygelintaas Mailaray ku dhaqan gelin geeka balaawni oo Ilaahay erra Mailaray litmaalannin hirtin oo Ilaahay erra hormoon ka shaqeeyana sabab jiraan ahaan Mailaray waygelintaas ku doonaa
tayna xafadoosha way lug yaabe infant formula siyaala en laakin IDBs kuma ku halaw why IDBs ku ilaam kharaane ha ko ma afford garay koran dhaqaale oo walaasna ka garay ma haya hadana ma hanta wabarna oo logis hagar laanay naas kala siye
ayna faa'idada ee muhiimada ay leedahay nasnuujinta ma ahan waxa inta ku soo koobi karno waa wax ayda quraanka lagu sheegay waxaan rajaynayaa qof kasto inta jooga inuu naftiisa ka bilaabo ha ahaato gabdhaha meeshan fadhiyo inay ilmahooda u sameeyaan nasnuujin barax tiran
naaska si kaliya baa siid waxba ka horreeya waxa ka horreeya hooyada markay tibaado ama shaqaa ka tibaado ama shirta ka tibaado inay qabaysato pressure-keeda ay dejiso markay qabowdo ay siiso mid kale naaska ay dhaqdo
mayba faa'iido keeta walbarashadiisa faa'iido ka lanku umuta adduunka rooga mayba lanshaana intii soo qabsan ilaahayna aawo caafimaadkiina tamamha caafimaadka tamamha loo mayba kamid aha ama brain power kale ka sameeyo naasnuujinta basing ah
xarumo badan jiraan oo naasnuujinta masjid laga gudbiya jiraan wasaaradda caafimaadka iyo baatan dadka ku support garaan marka dhamaan dadka oo caafimaadka shaqeeya oo baxda caafimaadka ah mar walba way ka dhiirigeliyaan antiyo maana maintain garayaan
dhinaca kale agaasimaha waaxda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ugu baaqay bulshada iyo hooyooyinka in ay ka qayb qaataan xuska toddobaadka naasnuujinta adduunka
guud ahaan sida la sheegay wacyigelintan waxay ka socotaa 15 ka degmo ee koonfur galbeed ololaha toddobaadka wacyigelinta naasnuujinta muhiimadda ka wasaarad ahaan waxaan rabnaa haduu Alle idmo qorshayaal cadcad ama hindisayaal cadcad anagoo kaashanayna wasaaradaha kale qayb liwax ka qaadan kara mataqaanaa in la xoojiyo naasnuujinta inaan iskaashano soona saarno hindisayaal dhammaystiran oo xoojinaya ama taageeraya hooyooyinka inay helaan naasnuujin barax tiran haduu Alle idmo insha Allah.
Munaasabaddan waxaa ka qayb galay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed, mas-uuliyiin ka socota hay'adaha ka shaqeeya howlaha nafaqadarada, ururada haweenka iyo marti sharaf kale.